de América. Matuko ya Divi ya Amerika tuwa hikaze mwa makuru ya chamuzi tondo kuri kichungeru ano Washington DC mwurikunge na Jeffrey Mutagoma kama kuru ya chutura hera kwe mkare na kubia garigari ujo mwra Afrika nyumatura za ukumeleza kutiganiro ejo mwuteguri kwa nilu giruko kwa mwuto anda au kuhira saa kuminejiri ni chiganiro dosajiri jambo mwuko visanzwe kuri kichungeru kuri mu karere cyo heri mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo aha barundi barenga 500 basaba ubuhungiro bari mu nkambi yagateganyo ya Sange territoire ya Uvira bahoza aho baba bitewe n'ibihe by'imvura nyinshi ya babujije amahwemo umunyamakuru wa Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira yarabasuye asanga bari mu bibazo bitoroshye
bamwe muri aba barundi usangara barara munsi y'ibiti abandi nabo birundanije mu gihangare gisakaje igishitingi niyo nguru Venancia amaze ukwezi kose ageze muri Sange yaje gusaba ubuhungiro avuye mu ntara ya Cibitoki agaragaza ko ubugarijwe n'ibibazo byinshi aho bakambitse munsi y'ibiti
uko tubayeho nk'ubu imvura iguye turahagarara tukaburiyo tujya niyo tuva ugasanga utuntu tukiza turatose abana bakakemeje basasira mu biziba atukaraba ukuntu tuvuga ati turebe ko twakorumva turi mu buhungiro kweri cyiza rero ni nk'uko mwebwe ababyeyi twaje twisunga muraba icyiza mudukorera
muri abo barundi harimo abamaze amezi abiri bageze muri Sange abandi bamaze icyumweru bahageze inzira ya Kiraleoport avuga yuko uku kurara hanze gushobora gutuma bibasirwa n'indwara
urabona uko bimeze uku nyine wabona twari ukunyere ku mbuga nta kirago dufise nta kintu twifuka turatumeze nk'impene imvura iguye caduhagara ku nyine ntabwo twinjira mu nzu aha abadamu ngaha baba babigana nta nabo bakabura aho baryama nabo nyine uko nyine twese twaraduhagaze ku nyine imvura iguye ntabwo tubona iyo tuja mbene mapango abugaye caduhagara munsi y'igiti tudasubiye duhagarara imvura iguye caduhagaze ku nyine ntabwo tugira icyo twifuka ntabwo tugira n'icyo tujyama ko turakumbuka igaragara ku nyine ntabwo tugira nta kintu cyose dufise turara ku nyine
usibye ibibazo byo kurara hanze bafite n'ikibazo cy'inzara kuko batarakirwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi
tumerewe nabi ni no kuba kwakirwa nta mpamvu arakirwa turara hanze inzara nayo igomba kutwica ntitwashonde tukuramerewe nabi
ibyo byabigenze gute
mugenze gute none umuntu atagiye kurondera kwa paca paca hirya no hino kandi nta naho nta n'akazi ubona nta kazi ubona ni ukugenda gusenga
komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira ivuga yuko bitewe n'ubwinshi bw'aba barundi bari gusaba ubuhungiro bafashe bamwe babimurira mu kambi y'agateganyo ya Kavimvira bakuwe muri Sange aba barundi bakomeje guhungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga yuko bahunga umutekano muke barahunga mu gihe abandi nabo barimo bataha
cya mbere na mbere kintu cyavuga kugira ngo duhitemo gutaha mu Burundi wacu ni ukuvuga twebwe nk'uko turi abadepite turi abakimbitse twebwe abagore bacu bagiye gusenya bakabafatirayo bakabakorera bya kurambi hariho n'abanyuruka ntitubimenye
muri uyu mwaka impunzi z'abarundi zirenga 300 zo mu kambi ya Mulongo na Rusenda zatahukanwe ku bushake bwabo mu Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harabaye impunzi z'abarundi zirenga 40 nyinshi muri zo ziba mu kambi ya Mulongo na Rusenda Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwaves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,300 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12:12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12:12 n'igice zo kumuhingamo mu dukuri kurikirana kuri kilo hertz 15.5 amajana 46 na kilo hertz 17.5 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu.
Tuve muri Republika Demokrasi ya Kongo tuje mu Burundi abahinzi bo mu ntara zitandukanye bamaze umwaka batanze amafaranga yo kugura ifumbire ya kizungu bakavuga ko kugeza ubu batarayibona. Ishyirahamwe FOBI rikora iyo fumbire rivuga ko rihabwa amafaranga ahagije yo kugura ibikoresho bikora gusa byemeza ko bizashobora kubona nibura ahingana na 30% y'ikenewe. Minisitiri w'Intebe w'u Burundi yategetse ko abahinzi batahawe ifumbire umwaka ushize bagomba kubanziriza abandi mu kuyihabwa. Eloge Wilika neza byifashe bite
abanyamuha yacu bitoke mu buraruko bw'ibirangiro bw'u Burundi butangaje wa mbere yandira ko bucavukamo bavuga ko batanguye kuronswa ifumbire nabi nabi ariko iyo barihiye amafaranga umwaka uheze mu gihe cy'iki n'ubu ntibayikubita ururabwe. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika bifuza ko umwaka w'ikizungu wacuruzwa mu hitegenzi watangana n'utagiyemo kuriko babivuga
ryari iterambere ryo kuronka ifumbire iri hafi tutirira mu mahanga ntibakurikiza ikirangaminsi cy'indimo ntiduhombe ifumbire kuza ifumbire ariko indimo zipfuye
twaragize ikibazo cy'umwavu kuko ifumbire twarishe twabashije kuyironka ku gihe. Nuno munsi turacyarindiriye ifumbire twatabye ntiturayirosa. Murumva yuko iyo umuntu atarosa ifumbire n'umwimbu aba yiteze muke. Wari gutera ibiro 5 dusanzwe turatera ibiro 2 cyangwa kilo kimwe n'inusu ntiboda na seto na seto se tutarayironka. Benshi barasa gusubira kwiyandikisha mu ifumbire ya seto a kubera ni ya seto se batayirosa. Twasaba yuko leta umubyeyi wa ikaraba ingene yosahiriza kijya kigofomi kazani yo hanze kugira ngo isahirize turonke umwavu.
N'umuntara bubanza mu burengero ihanurwe na cibitoke nico kimwe. Abo bagabo babiri imizi bamenyesha ko hejuru y'uko batararonka umwavu w'ikizungu muri kino gihe cy'agatasi n'ifumbire bishuriye umwaka uheze batarayironswa.
None twebwe tureka kuronka gute kandi twatanze avanse tukongera tukakombora none tureka kuronka gute ndi kugura ifumbire bampaye ubuceto ahumva bica bimbana ibibazo
ko botunganya hamwe umurimyi agashobora kwidoga agashobora gutanga amahera hama ngo agende kurima yizeye ifumbire nta kizigiro mfise kuko nk'ubu hari yageze ko mvumbire.
Mu nama yiwe ya mbere umushikiranganji wa mbere mushasha ajagendera ko buca yagiranye na babura matari yasabye kwiyinda kwitohera ikibazo co bataronkeje ifumbire mu mwaka uheze kitavuye mu nzira.
Aba bantu bose barishe ifumbire yabo ya sezon se bataronkeje ifumbire ikintu ca mbere kiwe turasomene prochaine yarabuze ifumbire bahumbye umwimbu bacagira aho mbere ifumbire tusigara tugwana n'ibindi bwabo bantu bamaze kumva ifumbire yabo ya sezon se bataronkeje. Ibarire zibanze zidemo ariko kuma bazabongereza ko bafite amahirwe y'amatoni n'amatoni muzomera paul mumbwira yuko ifumbire yabo yaduze bayironse bo muri sezon se
muri fomi bemeza ko amafaranga y'agaciro bafite kugira ngo barangure ibikoresho bihagije hanze y'igihugu. Mu nama y'umushikiranganji wa mbere na babura matari emenajije amanyange icegera cy'umuyobozi mukuru wa fomi yasiguye ko ibice 30% byonyine by'umwavu ukenewe ari byo bishobora kuboneka.
Itariki 6 z'ukwezi kw'icyenda niho ibiharuro by'ifumbire abarimyi basabye byadushikira mu ihingiro fomi komande amatoni 45,406.46 tukongera ko bya deni byo mu kiyaga cya Totahaza turi ku 50,000 turi muri ka gatasi nyine ubu bose bagira bati mu ndwi zibiri murabe ko muba mwaduhaye ifumbire yose hakabamo kandi gusunikana kw'ibikoresho dukoresha amateri pomyere twebwe muri rusange guhingura tugeze ku matoni yababa 17,000 ayo matoni yababa 50,000 dusaba urumva ko turi ku bice 30 na
abarimyi bakoresha umwavu wa fomi bavuga kutabira neza. Uyu mukenyezi ni wo mu ntara ya Makamba mu manuko
angeri umuntu yatanze angeri y'impeshi twarayishimye ahanini aho imvura yaguye neza ntaco twagaye iyo fumbire nta na kimwe ikirere kigenze neza uwo yatanze angeri y'impeshi yobandanya atanga iyo fumbire.
Umushikiranganji yajejwe uburimyi n'ubworozi Sanctus Niragira aremeza kw'ishirahamwe fomi ridashobora guhingura ifumbire yose ikenewe mu Burundi igihe yarigendera ku umuti wa mbere w'indwi ariko yavuze ko niko ryagura ibikorwa kugirashike kuri Johangiro
urabona yuko hari agahaze mugabo rino hinguri ya fomi bariko baragura inganda zabo nabonye ko hariho urundi ruganda bariko barubaka kugira ngo babandanye bishyura ko byo bariko barasaba kubera bibandanya byongerekana
umizeze mu rugi rw'u Burundi ya Rwanda ishimiye yamenyesheje ko hari zimwe mu ndongozi zinyegeza ifumbire y'ikizungu kugira zigurishe menshi cyagamishije ko atofatwa abazohanwa bikomeye aha yari mu nama na buri matari mu kwezi guheze
Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo tutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
iki ni ikiganiro ejo Zamwe mwese mukomeje gukurikirana gahunda za radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM. Ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Eco ukorera I Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye Anissa Bin Mukunzi n'irye na Roger niwe uhagarariye iki kiganiro mugiye Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma. Mu kiganiro cya none rero tugiye kuganira ku myumvire ya bamwe bumva ko abashakanye bagomba guhita babyara. Akenshi muri sosiyete y'umugore n'umugabo bashakanye hari abahita bumva ko bagomba guhita babyara mbese ko ariyo gahunda igomba guhita ikurikiraho aha rero ugasanga mu gihe bidahise biba batangiye gushyirwaho igitutu babazwa impamvu batari kubyara aho rero ushobora gusanga kuba batari guhita babyara bituruka no ku mpamvu nyinshi zitandukanye harimo no kuba hari ibyo biyemeje kugeraho mbere yo kubyara cyangwa se wenda bafite n'izindi gahunda bihaye gusa ariko kubera imyumvire ya bamwe ugasanga barabazwa impamvu batabyara bamwe babashinja kwigira abasirimu cyangwa se abazungu ari naho havamo ingaruka zitandukanye zirimo igitutu ipfunwe kwiheba ndetse n'ibindi ari naho rero usanga imiryango ibizamo bamwe bagatangira gushinja umugore cyangwa umugabo ko baba batabyara cyangwa se bakamushyiraho igitutu ko bakeneye umwuzukuru ugasanga rero uwo muryango uhoswa ku nkeke kubera ya myumvire ya bamwe ko abashakanye bagomba guhita babyara turaza kumva ibitekerezo by'abaturage kuri iyi ngingo ndetse n'ubuhamya bw'umwe mu muryango washyizweho igitutu cyo kubyara nyuma yo gushakana nk'umugabo n'umugore ugusobanukirwa rero ibitera iki gitutu ingaruka zacyo ndetse n'icyakorwa ngo iyi myumvire icike turaza no kumva kandi impuguke mu by'imibanire y'abantu si ibyo gusa rero kandi bakunzi b'ikinamico ngira nkugire reka mbabwire ko uyu munsi muraza no kuba mukurikirana agace ka cumi k'ikinamico
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/87/54/14 iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp
Umuryango wa Sibomana David w'imyaka 28 n'umugore we w'imyaka 25 batuye mu karere ka Ngoma bashakanye mu mwaka w'ibihumbi 2020 rero bamara imyaka igera kuri 3 batarabyara icyakora kubw'icyo bavuga ko ari umugisha w'Imana uyu muryango waje kubona umwana w'umukobwa ndetse baherutse kwibaruka mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka w'ibihumbi 2022 urumva rero ko bagiye kuzuza amezi 3 avutse uyu muryango rero uratanga ubuhamya bw'uko kumara umwaka urenga babana nk'umugabo n'umugore batabyara bitaboroheye kubera igitutu n'amagambo y'urucantege bashyirwagaho n'abaturanyi babo uko rero babyitwayemo n'inama bagira indi miryango y'urubyiruko nibyo tugiye kumva
ibyari mu mwaka wa kabiri kuko twa tumaze umwaka wundi yuzanye umugore akajya amahirwe atwanda kukanya ariko ukwezi kwarashize amezi atatu ane ati twarabivuze kuri umugabo atabyara umugore arabyara mbese kumva ni njyewe bari batsikamyeho cyane kwa muganga ko nagiyeyo barampima basanga ni muzima n'umudamu arapima basanga ni muzima arambwira ati mwihangane muzabyara ntacyo twe mwese muri bazima ni iminsi bitaragera ariko wishinze amagambo y'abaturage ntabwo wakubaka uri mw'ibyo bibazo nyine nk'umuntu yarazaga akamara bikatwaho cyane cyane nko turi nk'ahantu nko gukora ahantu runaka ukumva nk'umuntu ateruye nk'ikije amahanga ngo ariko hano turi gukorana n'umuntu witwa ingumba nanjye nkavuga ngo ariko kuki mwibanda ku muntu w'ingumba kandi atewe wiremye imana ariyo ariyo yamuremye igihe nikigira umugabo n'imana yansigije bizagenda bite ugasanga nyine barimo baranshyiraho igitutu cyane kirenze njyewe nkumva ntacyo bimbwiye imana ari iza nkoremereye igihe cyaranageze numva nanata n'urwo nkagenda bakagenda inama umugore ati ngo muri urugo ugende ntabwo umugabo wabyara ntabwo gatuma umwana hari runaka ngo akugereho ko yaragucunaguza ahubwo ati we ntabwo uzabyara umwana kandi ibyo akabikora mu babyeyi biwe nawe akabikugezaho kumva ni ibintu bibabaje cyane ntabwo byashimye umudamu arabyumva agatuza nawe nkabyumva nkatuza kuko ziza kuba ntabwo tuba tukiri kumwe barasubiye iwabo nanjye ndi njyenyine nta bindi numvaga birenze kuri njyewe numva agomba kunsubiza kandi nawe yarabyakiraga oya nabyo kuko ntabwo yigeze anabikinisha byo kuvuga ngo wenda yanca hanze ngo arebe ko wenda ariwe yaba abyara cyangwa atabyara we yarihanganye aguma mu rugo turabana igihe kigeze tubona rimwe umwana dusubije kuduha umwana w'umukobwa tumwita umubyeyi nakita
reka mbere n'umubyino uyu mubyeyi yatubwire uko byari bimeze icyo gihe byagenze gute abantu bababwiraga ku kimwembe
nabaye nyagira barambwira ati usije gukora iki ubundi kuri uwo mugabo atabyara ubwo ngubwo bibaye ngombwa ndangije nawe ati se ko umuntu imana ari yimuha kugira ngo abantu nibo biha ni ukuvuga ngo ubwo nuko nta kundi igihe kigeze tubona turabyaye nta nubwo twigeze duhangayika kuri teri kuko twarasengaga bikomeye
nabyo twarimo umutuku
twe twagiraga icyizere yuko tuzabyara kuko imana niyo itanga urubyaro
ni izihe nama mwagira abo bantu bumva ko umugabo n'umugore bashakanye bagomba guhita babyara byanze bikunze
inama nagira abantu nk'abo rero baza n'abagore babwira ko bahita babyara kandi ubundi imana ariyo itanga akagombye kumenya ko imana ariyo igomba kuba yakugenera ikanakwambura kandi niba ubonye ko hari umuntu uciye mu buzima nk'ubwo ngubwo gutinda kubyara utagomba kumusika ahubwo ugomba kumusabira nawe akazashyira mu mugongo cyangwa agaterura nk'umubyeyi ukwitwara kwabo neza ni ukumva ko niba bamubwiye ibyo bintu bamubwira nk'umugore ngo ntabyara cyangwa se umugore akabwira umugabo ngo ntabyara bagomba guhumurizanya bo ubwabo uko babana bakumva ko bagomba kwihangana kandi ibintu bikazagenda neza ntibakumve ibyo hanze kuko ibyo hanze birasa ntabwo ibyo byubaka
ngira ngo mwiyumve ko uyu muryango washyizweho igitutu yewe no guharabikwa bahabwa amazina ingumba ndetse n'andi magambo byanagezaho umugabo yumva yata urugo kubera cya gitutu ariko kandi ubu bafite umwana w'umukobwa bakaba bagira inama indi miryango kutumva amabwire ndetse bo ubwabo bakaba bahumurizanya reka dushimire uyu muryango wa Sibomana David ku buhamya badusangije tunashimire Noel Imanishimwe baganiriye aha rero twumvise ingaruka zikomeye zageze kuri uyu muryango bitewe n'igitutu ndetse n'amagambo y'abantu haracyari imyumvire muri bamwe ko abashakanye bagomba guhita babyara ndetse ugasanga igihe bitabaye nk'uko sosiyete ibyiteze barasebywa mu ruhame imiryango irabahagurukira bamwe ugasanga baravuga ko umugore yaba atabyara abandi bakemeza ko ari umugabo kugera yewe n'aho bashobora kubasenyera cyangwa se bikavamo no gucana inyuma wowe udukurikiye rero ndagira ngo utubwire ese ubona ari iki cyakorwa ngo iyi myumvire icike ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri 07/28/2032 cyangwa se kuri 07/87/58/14/11 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp ese ubundi iyi myumvire ya bamwe mu baturage bumva ko abashakanye bagomba guhita babyara kugera n'aho hari aho usanga sosiyete ishyira igitutu ku bashyingiranywe igira izihe ngaruka ku bagize umuryango kuri iyi ngingo rero mugenzi wacu Noel Imanishimwe yanatwegeranyije ibitekerezo bya bamwe mu batuye mu ntara y'Iburasirazuba aho ni mu karere ka Kirehe ku mpamvu itera iyo myumvire aho abenshi bahuriza ku kuba ngo ubundi biba byitezwe ko umugabo n'umugore babana bagamije kubyara kororoka no kwagura umuryango reka twumve ibitekerezo bya mu baturage batandukanye
ubundi abaturage kugira ngo babane ni ukugira ngo bajare bunguru umuryango iyo babonye umutabyeyi rero bahita babona kuri nk'ikivumbe kuri nk'igicibwa kuburyo iyo nkiri mu bandi bagukumvuta ari n'umugabo ubwo bigatuma biviramo no kwiheba
nyine baba bagira ngo ungure umuryango ubwo wajya mu bandi bakaguca ntago uri umuntu ntacyo namaze waba uri umugabo ati va mu bandi nta n'icupa ugomba gufata waba uri umugore ati uravuga iki ko utabyaye nuko
impamvu ntaho bushingiye utabonye urubyaro mu gihe icyo ari cyo cyose ntibitwa umugabo nteka da neza ubwo yakitwa umugore atatarabyaye nteka ntibiva kwa kundi habaho ingaruka uca hirya waca hino umwe muri mwe akazana uburwayi ugasanga noneho murusenye mupfuye mwese nta n'uwo musize
nta bantu bari aha hanze aha umugabo iyo agiye ku kabari umuntu mumaze umwaka mutabyaye baramubwira ati uriya nta mugore ufite niruka n'umugore uzana ubyara
aya bagomba kubyara kuko baba bagira ngo bungure umuryango
ariko nyine turabafite hano batabyaye turabazi agato umugore umugabo akamuryango ukamutoteza cyangwa umugore akamutoteza ati kuki utabyaye atusubira iwanyu ibintu gutyo na gutyo na gutyo ariko ubundi imana niyo ibigenga
hari n'igihe ushobora kuzana umugore mukihindura uvuga ati twe tuzabyara nyuma y'umwaka bitewe n'uburyo cyo turi gushakishamo ubuzima niba abantu bagomba guhita bavuga ko mutabyara kubera ko muba mubona abashakiye mu rugero rumwe bo babyaye bakavuga ati se bari abantu buriya ntiharimo umuntu muri mutabyara
ubundi iyo ushatse umugore cyangwa ugashaka umugabo uba ugize ngo mwungure umuryango iyo washatse umugabo ntimuhite mubyara ari wa mugabo arakubwira ati tu n'ubundi wowe ntabwo ubyara ugasanga aratangiye agiye mu bandi bagore nawe umujinya ukabura kwishe aho ni ku bundi ufite umutima wo kwihangana urihangana ukaba ati Imana uzansubize nanjye mbone urubyaro mbone umwana nk'abandi
ati imyumvire ituruka ku kuba abayifite bagamije ko mwungura umuryango mukaguka ati igihe rero bitabaye niho usanga bakwita ikivume bikagutera kwiheba yewe umugore ntaba akizwa umugore bikavamo gutotezwa ndetse akaba yanasubizwa iwabo reka dushimire aba baturage bo mu karere ka Kirehe mu ntara y'iburasirazuba ku bitekerezo badusangije ndetse nanashimire nanone mugenzi wacu Noel Imana Ishimwe wabaganirije mwumvise ko iyi myumvire itera ingaruka zitandukanye kuri wa muryango washakanye ariko ntuyitubya arazimo no guterwa ipfunwe cyo kujya mu bandi ndetse hakaba haziramo no kwiheba hari umwe wagivuze ati hari igihe mubana mwihaye intego ko muzabyara nyuma y'umwaka ariko kubera ko yamyumvira iri muri sosiyete bagatangira kubashyiraho igitutu yewe banabita ko mutabyara hari n'igihe igitutu kiza cyangwa se n'ayo magambo aza nyamara bayavuga batazi iby'uwo muryango waba uri gucamo hari umuryango umwe nyuma yo kumarana ukwezi bashyingiranywe umugore yaratwite ariko kubwo ibibazo bitamuturutseho indiza kuvamo muri ibyo bihe rero yanyuragamo bitari bimworoheye abantu rwose baramuhagurukira imiryango bati kuki mutari kubyara ese mwigize abasirimu ngo muzabanza muryoshye mubyare nyuma ndetse n'andi magambo bati dukeneye umwuzukuru tuganire rero yarambwiye ati hari igihe yajyaga yumva yihebye akifungirana akarira noneho yahura n'abamubwira ngo ubwo se murashaka kwigira abasirimu agahinda kakamwica kuko ntabwo ari kugenda asobanura buri wese uko byagenze nyine ariko akavuga ati rwose abantu bakwiriye guhindura imyumvire no kuvuga amagambo atari meza ku bandi cyane ko akenshi baba batazi n'ibyo bihe muba muri kunyuramo inzobere mu mibanire ya muntu rero Manze Ndore Thierry Jean Pierre arasaba ababyeyi ndetse n'abandi bahafi b'umuryango washinze urugo kwirinda kubashyiraho igitutu ku ngingo yo kubyara ibi abishingira ku kuba uyu muryango mushya usagarirwa bishingiye ku myumvire ifitanye isano n'umuco ko kubyara ari amaboko bakirengagiza ko hari impamvu zirenze imwe zishobora gutuma bidakorwa cyangwa ngo bibe mu gihe runaka ibindi ni mu kiganiro kigufi yagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore
nk'abakurikirana sosiyete nyarwanda cyangwa se umuryango muri rusange mubona iki gitutu giterwa n'icyarane
mu muco nyarwanda ababyeyi iyo babyaraga byabaga ibirori bikomeye rwose bakabyishimira cyane kubera ko bungutse amaboko umubyeyi wabyaye hari indi ntambwe yagiyemo hari ikiba cyitezwe iyo ababyeyi bashyingiye abana babo icya mbere ni uko nyuma y'ibirori byo gushyingirwa nanone bagaragaza ko bagiye kungura umuryango gutwita biganisha mu kubyara iyo rero umwaka ushize turabizi neza ko gutwita bifata amezi 9 ukabona nta gahunda yo kubyara ya vuba ihari ibyo ngibyo bitangira guhangayikisha ababyeyi ba ya miryango mishya yavutse ese abo bana bararozwe ese abo bana bafite gahunda yo kutabyara vuba ibyo rero bituma bamwe bakabashyiraho igitutu. Icyo dukwiye kumenya nuko kubyara ubundi bitangwa n'Imana ibinyujije mu bantu. Rero iyo byatinze ntabwo bikwiye kuba impamvu yuko ababyeyi bashyira abana ku gitutu, cyane ko baba batazi n'impamvu yabiteye. Bishobora kuba ari amahitamo yabo, bishobora kuba ari ibibazo bahuye nabyo.
Hakorwa iki kuri wa muryango kimwe n'abawugaragiye mu kwirinda iki gitutu n'ingaruka zagikomokaho?
Iyo babashyizeho igitutu bishobora gutuma umuryango ubegereye bagirana ibibazo, ariko nabo ababyeyi nabo bakagirana amakimbirane n'imiryango yashinzwe, tujya tubibona rimwe na rimwe. Icyagakozwe ni iki? Nuko niba abana cyangwa se imiryango yashinzwe vuba, reka tuyite gutyo, iyo yatinze kubyara ababyeyi bakabegereye bakamenya impamvu, ariko bigakorwa mu buryo bw'ibiganiro. Icyo ababyeyi bakagombye kumenya kindi nuko umuryango washinzwe aba ari umuryango ufite ubwigenge, ufite nabwo uburyo bwo kwiyobora ku buryo batakomeza kuburebera muri ya ndorerwamo yo kuba bakiri abana.
Reka nkwibutse ko iki ari ikiganiro Ejo, kiganiro mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Reka nizere ko mwaryohewe n'aka gace ka cumi k'ikinamico ngirankugire. Nshuti bakunze ibikiganiro Ejo, turimo turagana ku musozo. Reka nakire Christine atugezeho ubutumwa mwatwandikiye ku kiganiro cyatambutse ubushize, cyagarukaga ku kamaro k'imbuga nkoranyambaga mu iterambere ry'urubyiruko mu Rwanda. Christine, ikaze cyane. Urakoze kumpa ikaze cyane. Bakunzi bacu b'ikiganiro, tugiye kubagezaho ubutumwa mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize, aho cyagarukaga ku myumvire ababyeyi cyangwa abantu bakuru bafite ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga mu rubyiruko. Dukomeje n'ubutumwa, reka duhere ku butumwa bwa Nsengimana Mark uherereye mu gihugu cy'abaturanyi mu Burundi, Umuhinga, aho yagize ati: imbuga nkoranyambaga zifite akamaro kanini cyane, aho yatanze urugero ko zidufasha kumenya byinshi ku bijyanye n'ubumenyi. Naho Emmanuel wo ku Ruhuha mu karere ka Bugesera yagize ati: imbuga nkoranyambaga zidufasha kuzibonaho amakuru ndetse no kuzicururizaho ibihangano, gusa ngo ariko ziba mbi iyo zikoreshejwe nabi. Naho Liliane we yagize ati: imbuga nkoranyambaga zifite akamaro kanini cyane ku iterambere ry'urubyiruko. Dukomeje n'ubutumwa bwacu, Ezekiel we agira ati: imbuga nkoranyambaga ni nziza mu gihe zakoreshejwe neza, kandi ko zifasha abantu kumenyekanisha icyo bashaka ku buryo bworoshye. Dusoreze ubutumwa bwacu bw'uyu munsi ku mukunzi wacu Zanzimana Sabe, aho yagize ati: imbuga nkoranyambaga zigira umumaro ukomeye ku buzima bwacu. Bakunzi b'ikiganiro Ejo, ubutumwa bwa none tubuhiniye aha, tuzasubira ubutaha mu mwanya nk'uyu. Tugeze ku musozo w'ikiganiro Ejo cy'uyu munsi, aho twaganiraga ku myumvire ya bamwe ko abashakanye bagomba guhita babyara, tureba ingaruka bigira, tureba impamvu ibitera ndetse n'icyakorwa kugira ngo iyi myumvire icike. Kuri wowe rero tutatangiranye, twumvise ibitekerezo by'abaturage bo mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba, bavuga icyo batekereza ku bitera iyi myumvire ndetse n'ingaruka bigira, aho bavuga ko bitera abashyizweho igitutu cyo kubyara kwiheba no kwiheza mu bandi. Twumvise ubuhamya bw'umuryango washakanye ukamara imyaka igera kuri itatu utarabyara, aho igitutu washyizweho ndetse n'amagambo babwirwaga harimo kwitwa ingumba n'ayandi yabateye kwiheba ndetse bigera n'aho umugabo yumva yaturugwa. Usibye ibyo rero kandi, twumvise impuguke mu by'imibanire ya muntu Manze Ndore avuga ko sosiyete ikwiriye guhindura iyi myumvire, cyane ko haba hari impamvu nyinshi zatuma umuryango udahita ubyara. Ndetse kandi mwakurikiranye agace ka cumi k'ikinamico ngirankugire.
Wakoze kubana natwe uyu munsi. Mwifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728 02 82 32 cyangwa kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
Bakunzi b'ikiganiro Ejo rero, nahadusoreje icy'uyu munsi. Mbashimire mwese mwabanye nanjye, mwebwe mukomeza kuduha ibitekerezo. Nshimire kandi Nige na Roger wari uhagarariye iki kiganiro, ndetse na Mizero Crispe wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Mwari kumwe nanjye ari Sabine umukunzi. Mukomeze kugira ibihe byiza.
Atubereye Ejo.
inshuti muduteza amatwi mu masegonda make tuba tugeze ku isaha 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho muri cyumweru Jeffrey Mutagoma mwumva kuri mikro ni nabo bateguriye anabegeraniriza aya makuru mu izina ry'abagenzi banjye bose ndagira ndi amahoro n'amahirwe kuri mwese
Dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo